money. My nigga kujitisha nisha zoya mi. Sizi give a fuck kwangu bado we ni mblaina. Booking boy uki try kumess na mi. Kikam uku east nita kushow we ni mblaina. My nigga kujitisha nisha zoya mi. Sizi give a fuck kwangu bado we ni mblaina. Booking boy uki try kumess na mi. Kikam uku east nita kushow we ni mblaina. Yeah, we ni mblaina. When in Blaina, Blaine Blaina, yeah, yeah. When in Blaina, when in Blaina, when in Blaina, yeah. Excuse me, ni plug, ni na get paid. Nimekula mawe na jo what is pain. Nasikia kama Y&W, Meli. Thinking about mother at a young age. Life ya kutrap uwa dead, yuko east uta dead. Ukipatwa ukisleki. Nina ngori na marezi. Fuck on depending, ko hapa juu ya benches. Hii ni 2020. This the year that I'm elevating. From east to west, I'm relocating. Nasaka ganji ya mpepa chasing. Yeah, yeah. Hii ni 2020. This the year that I'm elevating. From east to west, I'm relocating. Nasaka ganji ya mpepa chasing. Yeah. Maniga kujitisha nisha zoya mi. Sizi give a fuck kwangu bado we ni mblaina. Booking boy uki try kumess na mi. Kikam uku east nita kushow we ni mblaina. Maniga kujitisha nisha zoya mi. Sizi give a fuck kwangu bado we ni mblaina. Booking boy uki try kumess na mi. Kikam uku east nita kushow we ni mblaina. Yeah, we ni mblaina. We ni mblaina. Mblaina mblaina. Yeah, we ni mblaina. We ni mblaina. When in Blaina, yeah. Turn on Nani. Best trap of all.